sawirkii toban iyo nay lamo sidii lankii la araw butros iyo lankii kaleba ka baxsadeen habsiga yaa eebbahay way ankawaale inay ka hanuuniyaan jidka eebbahay dadka kale muddaas yaa way arageen dad aad anka hanuunsan dadkaasna way ahaayeen dad faylfaylan dadkii faylanayna way weeli jireen dadka eebbahay inay anka wahyoodo salaadiyaa dukadi jireen eebbahayna way anfuri albaab weyn oo rahmadiiski kooban lankii butros la araw yaa way ankooy boqorkii heeradoos si kaniisadii eebbahay usiga anki wa adiyo markaasaa way ki aweele ani maga sheey walaali aree lankunna way hogaamiye kaniisadda sidii iise an hogaamiyi jiri maanta